sela osano sanyo kengo limulamu obulamu bwenseno kisera busera oyinza nokubanga ozimbye ejuyo genda okuyingira genda ofa wobonya omwenge osano nywe nebwoba nebinjo genda kufa obwo musukuta mubuguze nnyo agamba motoka temulese nnyo ekikwewunyisa lubeera lumu n'obirekawo newefiira obulamu wakisera obulamu wakisera osano osanyu kengo oli mulamu obulamu bwenseno kisera busera oyinza n'okubanga ozimbye ejuyo genda okuyingira genda ofa uyewulawulelele uyewulawulelele musirikemba wekabusa katukole tusanyuke tubadale tucyakale katulye tugeje fena tubere katufena musirikemba wekabusa katukole katulye tubadale fena katuzine tujamuke fena obulamu tebudirwa uyewula bulelele uyewula bulelele usirikemba wekabusa katukole tusanyuke tubadale tucyakale katulye tugeje fena.